wadi ko fero didi gorko dimaro he mo beengu he podi
en fait on ne parle plus de
den dari dum wawa wi ude gorko rimata fufu amma no wawe wi ede o mo tawra sadornan o hebata beengu gan gorko de rimata fufu no dimaro gorko de dewli no hida e deku faabe gadi duubi didi be keba beengu to sawi e gorko o enda no tawra sadornan dan wadi o heba beengu
et son contraception
dum wawi waddi gorko he pora beengu
nyawuji di worbe e rewbe daabo dirta di kebay nyawtigu lobbu fa jotti to di ciukki laabi di bibbe awdiri gorko o endan tokkira wurto nata rimoru debbo o endan rafi beengu gudu ko wadda dum to worbe gon ko ronano illa wakkati be tagetenu wobbe du der ko wadda sa donnan dandu he mabbe no limte to be tawa e jonde na to be tawa ibe golla gan nokkuje de endan no wawe tawrede kulle gon bawde gaddi gorko o enda heba sa donnan dan endan nyaw koje e nyaw sere kan endu de no tawa e gorko no wadda sa donnan dan he makko
no wodi hala maji kolloji gorko no tawra sadarma harbeymu
alama mo holla gorko no tawra irsa donnan dan endan wala sey ni nyaw wawi wadi gorko o endan heba sadonnan dan endan hewtomu alama nyaw gu endan wanga si e he gorko o
clinic
lokotorore noy dun tokkira ko dun fama gorko no tawra sadarma ko beyna
lokotorore sey ka kiji jewtino kewdi gatte den ko dum wi'a gorko no tawra sadornan dan wada o wawa hebude beymu denne idun ada wakkati amma tay kaaki jewtino arani gada teki kin endan jewtinagol filla awdiri gorko o endan e ko nanditi
parametre
rafi beymu no wawi waddi ko mema cellal bandu gorko nanoy
sur la santé globale
ar ko darta filla cellal joom wala sadornan fu dan rafi beymu wawi waddi ko mema cellal gorko o endan sadornan gotan kanni iru wobe be endan bawte tawrede dar burna mu jappaki e halaji e himbe gatta do mabbe dunni woni sadornan dambe bawte tawrede dar burna ma
la societe